shenzi. Na mwendo wako meninoka, juwengine nuwezi. Na kwenye giza na kuona, kwa niwewe nuwezi. So where you go,
so where you go,
mimi nyuma yako huyo. Nataka unipe alikomo, can't live without you my baby. Na huyu babe, tunapendana sisi kila sehemu. Na mimi na yeye hatutachana, kwenye shida na raha sisi tunapendana.
L-O-V-E.
Oh baby, I love you.
L-O-V-E.
No, no. Baby, I love you.
L-O-V-E.
Baby, I love you. No, 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 no. Tutachana kwenye shida na rasisi tunapendana.